empilweni yami noma kunjani ngingena bani na noma ngikhala ngisezinsizini noma ngizama kodwa kungalungi ngohlala njalo ethembeni ngithandaza ngithandaza noma ngizama nje kungalungi ngohlala njalo ethembeni ngizothandaza.
Next thing you're on your knees.